I just can't. I can't send him more. Nyumiro mwana. Yeah. Uganda nyumira mwana. Yeah. Yeah, Moroko le moto katwala wa wajifuna Naji mujia kwa mjiza Naji mujia kwa mjiza Na yaba gaga mnyu mila mwana Simu mubi
Salimu mila mwana
Hechana chesu nyazi nyoli mbifana yi
Kama batali ya nyama chito wa wamaji
Na yaba imbi mnyu mila mwana Simu mubi
Salimu mila mwana
yeah. Na enga tunyumye, minyo tusinikie Singe yali smack, hey yali mbaga Guchila rocka shit, bichi bichi man Smash old pass, it's not kawa man Black Bacola, tena tosasurwa Kalango mwalava, kabuzi kesala Deka basomere, si atasirika Nenga mandumu na miugano sala ukuba kula Zebinye mina mwana
Ugane nyumina mwana
Zebinye mina mwana
Ugane nyumina mwana
Tukira kusimu vidata netu yuwe no. Kana kasike we gure da tensi jamu
Hatukufa Ugane nyumina mwana
I just can't, I can't say anymore
But you know who I am?
Useful idiot And who are you? Political piglet
The politics is a nyumira mwana Simu mwe
Sabi nyumira mwana
She said no confidence we have my J Balonzi bambi vati anabote vase Na balonzi mnyumira mwana Simu mwe
Sabi nyumira mwana
yeah. Kukera kwevuma, mabloga mkoe Mbalava musala, bana batomera Moko itakulia, muna zulia Zikadi bagula, chivina talina Hona sichanisi, mpologo mazilia Kaza nyama kesi, toku kachakuna Baku blue tick, the real question is Hani ya kuwa all accessory Zemi
nyumira mwana
Hani ya kubia mzei
Zemi nyumira mwana
Yeah, yeah, yeah Zekera kusimu vijata nebi iwamu Kanaka sika vengure da tenzi jamu Baga gane nyumira mwana simo bube
Zemi nyumira mwana
Oteka kusteta sunumia newewa ka
Okendo suku kapu macha sinajirala
Na yaba tesi mnyumira mwana simo bube
Zemi nyumira mwana
Baba kusoso media ne tv bavuma
Musajia chakuba zehiti waya galira Nenga munu jia nyumira mwana simo bube Zemi nyumira mwana
Remember where you got it first www.djericom.com